my my asalala mungu kanini maupole hali yangu majalala mwali niloko za mkole temino mbagala ofisi ya jirandole na wakalisha mafala wajinga wapu jabongo wageni wa Dar es Salaama. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu ya nani shinda, hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga, japo mapenzi haya na kakasuru. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba, alilia kwa uchungu, na mama yako nilipompola zaja.
Watakubali,
hivi unadhani,
watakubali,
wazazi wao,
watakubali,
minawe atulingani,
watakubali,
hali yangu na ya,
watakubali,
hivi unadhani,
watakubali,
shida mama shida,
watakubali.
Tamani tuoane, miguu yangu kutwa iko bize. Staki ubaki mjane, kula kwangu adini kimbizwe. Niendapo barabarani usinisubiri nikikwambia ngoja, mana si kazi la vitani, kufa ni tendo la mara moja. Muda mwingine shati begani, peku peku tazani nimerogwa. Mguu nje mundani, defender na kubeba kamzoga. Rama penzi ushemeji kucheka, dada na majirani, na nishafanya kote manjegeka, hawa nipendi mtani. Vipi nitakidhi mahitaji yako, yangu ya nani shinda, hali mbaya sina godoro. Na vipi kuhusu wazazi wako, kielimu mimi mjinga, japo mapenzi haya na kakasuru. Kama unakumbu kumbu, hata baba yako nishawahi kumkaba, alilia kwa uchungu, na mama yako nilipompola zaga.
Watakubali,
hivi unadhani,
watakubali,
wazazi wao,
watakubali,
minawe atulingani,
watakubali,
hali yangu na ya,
watakubali,
hivi unadhani,
watakubali,
shida mama shida,
watakubali.
Onge kisimcha kamera,
nanzaje,
na kila rusha romadela,
nanzaje,